Bell Lagos Production.
Jenny. Alexander Malawi.
Seba moyo wanga, ndika kanda fudika tandizolanga Silingala mbile milungu inakoma inunoka Mfumu ya mafumu mbuye ndinunoka Muma eselo, mandili mbigisa Mama soba oipa, mandiba manisa Ndili ndizifukwa zoku yembilani Ndili ndizifukwa zoku lambilani Oipa mafuna, adajosa moyo wanga Kuma simulola mwadeleza moyo wanga Oipa mafuna, adajosa moyo wanga Kuma simulola mwadeleza moyo wanga
Mbuye ndinu zose, zose Mbuye ndinu zose Moyo wanga Mbuye ndinu zose, zose Mbuye ndinu zose Moyo wanga
Ndisa dabadwe inu mudandiziwa Chito zanga zima ipira inu ndiziwa Inokala ndimo yombuye mandi kondera Antu wakuda wandime ni mandi kondera Kakale ya ndiye seba anji zindi zafuka Zina lanupa kamwa panga sili za choka Akufuno yosa moyo wanga njerekezi Ya mbuye nta wizonze mumakala ntetezi Ulira kukondwa ndima ya mika muzonze Mbuye ndima tamanda inu munyengo zonze Ulira kukondwa ndima ya mika muzonze Mbuye ndima tamanda inu munyengo zonze
Mbuye ndinu zonze, zonze
Zonze, zonze, ba moyo wanga Baba, Jehovah Ndinu zonze, zonze, zonze